song gone. Ke happy song ke thabile. And go tsere ga stena. Drunk in love ke tai. Smojo pete wa fisa. Lega mukino nga o kafa. O wena ke jigetse le majita. Le bo play ga bo tweets. Aba monata ba soft. O monata o tight. Wena o nwela le stout. Dry gin na ke dishi. O makoti wa le super. Ene go jile ke so popi. Inga popa go nyala. Hore ning sanja.
Baba, ntswere.
Drunk in love, get high.